makandikwenzeni. Okutheni undenza ingqwelerha entlengise ezizweni? Kaloku lo bendithandana naye wandishiya namanxebanzulu empilweni. Kwanzima ukuthanda nothemba kwakhona. Ndanombono mhlana ndiqala ukumbone welimilambo esiza ngengqiqo ecumile esithi lala kusha lichebe. Ndalala kweso sifuba sakhe ngethemba namnika intliziyo yam ndicumile. Wayithatha wayikrasha wayibopha wayilayita wayitshaya waqunywa njengezidepho zentsango wandilahla. She broke my heart into $1 million pieces. Xa ndimbuza ndenzenjani uthi landela intliziyo yakho. Oh kodwa ndizwakazi kwezi ncaba zingaka zale ntliziyo uthi mandilandele iphi. Umhlandangqina ngathi uthando liyawavala amehlo. Uthando liyawavala amehlo. Nanto esandleni ndize ndize nkosazana unenhliziyo sele izele ngamachaphaza egazi. Ingaba nawe uzaqala pho bayeke khona? Ingaba nawe uzazeke emzekweni? Please stay with me, bear that in your mind. If you can't stop the sun in its path, obvious you can't stop my love to you. Take my love to you. I promise you, when the days are dark I will be your bright. When the days are bad I will be your blanket. I will be your superhero njongo MTN everywhere you go. I will provide you with love that no one could give you. Please stay with me. Stay with me. Ngikuphekwa ndicelanga izizwe. Noba ngingenamali ngicela ungithande.
Noba ngingenamali ngicela ungithande.
Uzundize nakusabela kwezi zilingo zalomhlaba. Kule ndlela ihamba ixinga. Uhloniphe uhlakanipha abanomona uzubayeke mina zakumanyange nangegqina. Jonga phambili ungatyhafi koluthando ngomelele. Uvula amehlo abangangqathi kwezomhlaba uzubhekele. Khawundijonga apha emehlweni andinokushiya apha emhlabeni. Khawundibambe sincambaze sakwenyuka ezintabeni. Ewe ndiyazi lelikayehova ihlabathi nenzaliseko yalo. Kodwa wena ndifungumama ungowam nenzala yakho. Ndiyaphinda ungowam nenzala yakho.